music on this one. Hello.
MSG.
It's been.
Kila siku wa kwanza wewe kuntumia meseji na kumpigia, kujifanya unapenda zaidi na nibingwa kukea. Na kila siku na ya natafuta njia ya kukukimbia, wejifanya unazama zaidi ukinywa maji utaelea. Akwanie wangapi mpaka kumwacha hiyo shida, kila siku naumia. Wangapi uliwabebe hadi mimba na bado akakukimbia? Wapo wapi wale wapeteza uchumba, walitangaza dindo sifosi mama mama eh.
Eti ni kesho silale, ni mgoja jetule na kifika hali huo upuzi. Misifanyi tena ile kulia tikisa, nimefuma meseji zake za kuchiti uo upuzi. Misifanyi tena ila,
hata kama na pesa nyingi sawa, ana jina kubwa sawa, vyote vya kwake kisiwe chanzo cha kukupelekesha na kukukosesha fura. We kwa kesyo mpenzi anakuona kama cha, kwa nini unapaga uo kicha? Temana nae na kitaka kuludie, mwambie maneno kaza.
You can't be alone,
kwa uzuri wako.
You can't be alone,
futa machozi nyamaza acha kulia.
You can't be alone,
waka kwacha mmoja wengi wana kungojea.
Watu wanaachika tu wanapendeka kila siku. Sishangae umependwa jana, leo akakukosea. Leo unampa vyote, kesho kasahau kila kitu. Sishangae ukitendwa maana uwaga inatokea. Leo anatangaza ndoa, kesho ndoa anakubwaga. Mapenzi yamepata doa, hadi moyo unakuma. Ukiachwa achika poa, hivyo ndo anavyofanyaga. Mapenzi wewe usilie kisa mapenzi, maana hii dunia mbona ni kubwa sana. Muda mwingine penza lina maana, maana usilazimishe uwache kung'ang'ana, utapata mwingine kama jana. Muda mwingine penza lina maana, maana
you can't be alone.
Kwa mwenye
you can't be alone. You can't be alone. You can't be alone. You can't be alone. You can't be alone.